Mubilala abazadde abayizi ko n'abasomesa ku ssomero lya Kabukunga Muslim Secondary School basagambiza oluvannyuma lwa gavumenti okubagonnomolako ekizimbe eky'abaana bakola essomo lya sayansi we banaakolera okunoonyereza ku ssomero eryo.
Ensimbi eziri eyo mu bukadde bisatu n'okusoba ssomero lya Kabukunga Muslim Secondary School mu Town Council y'e Kalungu, District y'e Kalungu okuva eri gavumenti ya Uganda. Nga nno zino ssente ze ziri mu kukola ku kuzimba laboratory n'okusingira ddala eyabannassaayansi ku ssomero eryo. Omukulu w'essomero lya Kabukunga SS Alhaji Adam Matovu mu kwogerako ne Radio Buddu yeebazizza gavumenti ya Uganda olw'okulowooza ku ssomero lino n'ebagonnomolako ekizimbe kino gaggadde ekiri mu kumutende ogw'enjawulo era n'ategeeza nti kaakano abayizi ku ssomero lino abali eyo mu 2000 n'okusoba bagenda kweyagala olw'ensonga nti bafunye gwe bagenda okolera okunoonyereza n'okusingira ddala abo bannassaayansi.
Ne ku nsonga eyo njagala okwebaza gavumenti yaffe ennungi etukwatiddeko mu buli mbeera yonna era financial ye yaggwa gavumenti yatuwa sente ne tuzimba administration block. Financial yen egenda okugwako ng'ennaku z'omwezi asatu mu gw'omukaaga era gavumenti namwera essomero lyaffe yalyongedde sente kati bali mu kuzimba science laboratory block. Buli kimu kyonna gavumenti ekitaddemu.
Haji Adam Matovu era ategeezezza nti baadde basanga okusomozebwa okw'amaanyi naddala mukolo okunoonyereza kwabwe ng'okusingira ddala nga n'ebifo we badde bakolera omulimo guno bibadde bifunda ddala ng'ate abaana bayitirivu ebitagambika kwe kwebaza nnyo gavumenti ebyensusso olwa kino kyebakoledde n'ategeeza nti kaakano n'enkola y'abayizi yakukyukamu okusinga babadde bakola.
Gambo ekikwatagana ne sayansi twagenda kubeerawo kyekwaso kyonna buli kimu kyonna gavumenti ekituwadde abasomesa sayansi tubongeddeko obungi obwo buzibu buweddewo.